mana kaisa na linga kalelo na ndimi matata ya kolinge zali sepo ya kolinga se moto mote mana mabanzo esangani sepo ya kokanisa yo mosika yo zali memakani sepa na yo bakolo bakananga ikutu na boya yo soki balongi ya solonga ina boya yo yebake kisi basali esi balongi ye satana koluka ya bebisa mitema kaka nzamba azali ye yango na leli totikali na mawa
kaisa muya tobosa na kapemba na lozane tena chaque alpha Jérôme aimait tout ça là. Jean Molinga. Adamant la jolie. France.
Mosika yo zali me makani se panda yo. Bakolo bakana ngai kutu na boya yo. Soki balongi ya solo ngai na boya yo. Yebake kisi basali esi balongi ye. Satana koluka ya bebi sa mitema kaka zamba zali ye yango na leli totikali na mawa
Yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na
konzemba eba kanangai bakananga bakananga ina baninga bakananga de presta batindelinga gaziko me
yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai
linganga yo arijana bakananga ina baninga bakananga skrame batindelinga pepe Claudette
yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai
bakananga dula bakananga na motema bakananga deni nani ula batindi deni kama
yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai
bakananga fredie bakananga ina serge bakananga na kazadi batindelinga alube
yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai yo 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 na konzemba eba kanangai
arijana skrama o atwala kata bapo